Hey guys, you know what it is? I'm just here chilling with the baddest DJ, DJ THK, hitting them high.
Anaitwa DJ THK kwenye mtamba burudani. Ikiwa ni amapiano vibe. Nitunakutana tena hapa ikiwa ni mwaka 2024. Zinalia ngoma zote kali za amapiano. Ni mikono salama ya DJ THK. Ni kutoka 255. Ebu tusenseme kidogo. We eti sensema.
Kuna boy kumi mba wan. Sema malunde sensema. Sensema malunde sensema. Sensema malunde sensema. Sensema malunde sensema. We DJ, ongeza sauti kudadiki. Niko na shemeji yako nyuma kama pikapu imepigwa yeki. Yani we DJ, ongeza sauti kudadeki. Afu tuzimieta tushike viuno venye sketi. Hey, hakuna gamwa isa mshamba. 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 Hey, hakuna gamwa isa
mshamba. THK,
hakuna gamwa isa mshamba. Kaskas macho kwa mikwani. Kaskas macho kwa mikwani. Bwana sifiwe.
Amen.
Lele na milele.
Amen.
Shetani akipita.
Teke, teke, teke kule.
Bwana sifiwe.
Amen.
Lele na milele.
Amen.
Shetani akipita.
Teke, teke, teke kule.
Ukipendwa safi. Ukiachwa mbaya yo. Ukipata noti safi. Ukifirisika mbaya yo. Na mikopo safi. Bila kulipa mbaya yo. Kuchiti safi. Ukifumaniwa mbaya yo.
Sensema malunde sensema. Sensema. Sensema malunde sensema. Sensema. Sensema malunde sensema. Sensema.
Yo yo.
Sensema malunde sensema. Sensema.
Kunde boy kumi number one.
Sensema malunde sensema.
Bum bum gra.
Oh my gosh. Ona kama ndani ya batoshi. Mijungi changanya mimoshi. Pondeka dondoka na boshi. Amjasema mpaka mseme na mtasema. Amjasema mpaka mseme na mtasema. Mwana sifiwe.
Amen.
Milele na milele.
Amen.
Exi ya kipita.
Piano wewe. Aha. Yeah, 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 yeah. Hey, come on, come on.
Mola mucho, malo, fresa buena un chat. Baby, le machita ganas.
kanyiti Nabatagati Uzongisa nabatagati Uchinu zongisa nabatagati Uzongisa nabatagati Kanyiti chino Uzongisa nabatagati Niwunu zongisa nabatagati Uchinu zongisa nabatagati
THK.
Hello.
Moyo, moyo, bono na niomba sana moyo wangu we. Mo, 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 bono na niomba sana moyo wangu we. Moyo, moyo, bono na niomba sana moyo wangu we. Mo, 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 bono na niomba sana moyo wangu we.
Pretty now you know, say she want me. A pretty now you know, all you want go a sit I don't know, all you want go a sit I don't know. Taka wala miss me mind it, oh yeah, wala miss me mind it. Ene taka wala miss me mind it. Close, Catalina Joe, oh si yeshi, my cousin si jele ole, oh si yeshi,
Catalina Joe.
Mikono salama ya DJ THK ikiwa ni ama piano vibe ni tunapati sana leo unavenda kusikiza mixi java utazipata kwenye program ya DJ THK I'm from the platform program. I keep one Instagram. DJ T. You can get up on them in the TikTok. I got DJ T. H. K. 5. You can get up on them in the YouTube. Una diga jina la DJ T. Akutana na mizigo mingi. Mingi sana. Hey, come on, come on. Awe, koma savana.
Koma savana. Koma savana. Koma savana. Koma savana. Koma savana. Aye savana. Koma savana. Aye savana. Aye savana. Aye savana.
Come on, come on, come on, come on, come on, come on.
vipi vya kinyona tabadiri njia ananikwepa hata habari zangu hataki kusikia ananitesa kanirubuni kanibwaga njiani na dalilika mimi siwa mbinguni wala duniani na tatarika kanitema pikiti tamu limekwisha uba kushnei babuji moyo ti siku baridi didi mateso napitia shuruba yanatamba aiji
hayakitaka sawa asipotaka dhazi yanini kupiga na vige kutwa statazi yesika mwaku dawa mwache mtaki na fazi tabaki singo kama nanaona saa inyo ni fazi tena tabazi nasema tabazi inyo hilewe sana bati aftabazi yani tabazi nasema tabazi na wakinipa mashoga zake na wama saki
THK Hoshi Hoshi
Genevani Ela limpa na sami Sinzi pa Makala bisinga Nono sikali Mena limpa na sami Sinzi pa Shooting in my
Asipotaka dhazi Yanini kupiga na vige Kutwa statazi Yesika mwaku dawa Mwache mtuaki na fazi Tabaki singo kama ndwa naona saa Inwe ni fazi Lena tafazi Nasema tafazi Inwe nilewe sana Wacha tafazi Yani tafazi Nasema tafazi Nawaginipa mashoga zake na Nawama saa
Wache, kishaweka naona sawa
Wache, kishaweka naona sawa
Nasema kwa
Yo,
Hello THK
Zombie star
kwenye mtambo burudani
na kama una bad energy stay far away toka na tengo za cosa ki far away
away
shikoko kwenda sukuma shika shikoko
hey
aki ukoko kwenda sukuma
come on
star adi baby yako inanishanga boy adi ya hita chara sura baya toka pa no disconnect
Auto
quadri
per me
Kama na wabone asimeni
Auto quadri
THK.
Moja ni voke. Hello.
Hey baby, please come back home, please. I need you now.
Kumbe shemuleno anataka nirudi home. Au ninyi munasemaje? Nauliza niendelee niache.
Awe.
Nini uache? Kama umeliazisha twende mpaka subuhi.
Nauliza niendelee niache.
Come on, come on, come on, come on. Away,
Semen,
Semen,
away, Semen,
Semen,
Semen, Semen, Semen, Semen,
Semen, Semen, Semen, Semen, Semen,
stay away, man. You better go rest, man. Away, unjan, man. Go away, jealous, man. Ngakulele pimelo, ya. Stay away, man. You better go rest, man.
Sikujua kama ulishamposa, ulishamposa, ulishamposa. Nikijua kama ulishamposa, ulishamposa. Mimi kimtosa. AJ, AJ, kumkoleza nilifanya DJ.
Kabudila mwirandi city, everything we do is ready. Ayo wete
lika kutusambi. Ambuzi kanguka kwa muza supu.
Away, I need my DJ THK kwenye mtambo burudani.
My yo yo yo,
hiki kwani ama piano vibe. Aha aha,
baby.
Zini man nigga John, nigga John, nigga John, ni
malolo lo, baby. Upo kwenye moyo kwandani, 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 malolo lo, malolo lo. Hakuna matata, oh matata, matata, tatatata. Hakuna matata, oh matata, matata, tatatata.
Kungulu wote wewe
leo kanza kunita baby
anita baby
ananiona mikwe
come on come on
anajilegeza lege anataka tena mshete
awe
kongoza kongoro kongoro
hebu fukuza kungulu wewe makungulu yote tunayafukuza
kongoro.
HK.
Come on.
THK.
Rubber!
Hey, come on. HK kwenye mtambo burudani, ikiwa ni amapiano vibe, unapoendea kusikia mikono salama ya DJ THK. Unajua ni nini? Unaweza kupata nonstop hii hapa kupitia platform zote za DJ THK, ikiwa ni pale mjini YouTube unaandika DJ THK, unakutana na mangoma mengi zaidi ya haya. Ukiingia mjini TikTok pale unaweza kumfollow DJ THK kwenye akaunti yake ya DJ THK 5 pale mjini TikTok, bila kufau Instagram napo ni DJ THK, bila kusahau Facebook nako ni DJ THK. Maji wewe,
nataka maji ya kidimbwe, maji ya wavuvi,
Ebu
Nigga sagana kolo ki loko chana gebe nuke Agebe nuke fushu westi bugu bugu Ibu bugu ki loko chana gebe nuke Agebe nuke gesi kumunga Echi nigga sagana kolo ki loko chana gebe nuke Agebe nuke fushu westi bugu bugu Ibu bugu ki loko chana gebe nuke Agebe nuke gesi chanuga Eligo muhono wa machoja Oga eligo muhono wa machoja Gesi kanuga eligo muhono wa machoja
Agwe 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 agwe
Ewa machoja gesi kanuga
Hey come on come on
Muhono wa machoja Oga eligo muhono wa machoja
Kula ma piano wewe
Muhono wa machoja Hey, what about Georgia? Hey, what about Donna Joss?
Kula piano wewe
Saka utamu maneno ya nini mmechoka
Kuba babake
Kugombana, chino wanamani na jodaga kujuana Sezi kusema sababu na kupenda sana Na kama kelewe kile wiki taumana Asa ni kufate, au nijikate Amana nishachoka kutokwa memate Kishinikana sana na namba nifute Iwe kila mtu na msini zake
Never said to you be what I be get to. That's ability, loan ya wallet. Better recognize, better stop all time. No one that name them go call mine. That's a day shanty, them not nice. Monday, we turn out. Tuesday, we turn out. Wednesday, we turn out. As long as I'm jalaba. And they come in the garbage. Move like an Italian. Ever seen a nigga like mine? Each and every lady wanna give me mwah. We smoke weed, we need to smoke cigar. Now we there, I turn on mwah. I know too fast, King Solomon. I get high, I turn on. You know like me, Waloma. My advice is for now, cause my guys don't follow no. When the sky start falling down, thirty my thirty. I'm still your daddy.
Calling me Fala. My pretty Fale Ami. I'm seeing the color on me. My dirty color. Wait for no color on me. And you never color on me. But I love on me. Wait for love on me. My pretty color on me. Could you go on my bed? You color on me. My name is Jesus. It's one of them. I give you my color. My banner. You tell them on me. Keep you my social love.
I'm a kiss, 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 I'
kesho na mdarasini. Mala sojina anataja mpaka ubini. Tena kiumwa waga ataki kwinini. Anacho kitaka kuniona mimi. Tena mkaka kwangu ndo kafara. Yani mazima kwangu anashaka wako atakuja tomorrow. Yani kazima. Kitaka kukiwasha tunakiwasha.
THK
nikwambie yetu mindo wa kwanza. Kama kitaka kukiwasha tunakiwasha.
Simba kore wacha ni
come on, come on.
Mala sojina.
Away, away.
Ubini. Tena kiumwa waga ataki kwinini. Anacho kitaka kuniona mimi. Tena mkaka kwangu ndo kafara. Yani mazima kwangu anashaka wako atakuja tomorrow. Yani kazima. Kitaka kukiwasha tunakiwasha. Nikwambie tu mindo wa kwanza. Kama kitaka kukiwasha tunakiwasha.
Nasima pole wacha nikupe pole. Mwenzangu pole wacha nikupe pole.
Hata kwangu mimi yaliyomo yamo. Oh, yaliyomo yamo. Na mpaka kwani vya kizaramo. Tena usijaribu mashindano. Uniwezi hata kimuonekano. Ah, muonekano.
Sina noma, sina noma. Nachotaka kukwambia sisi tushapendana.
Ni mikono salama ya DJ THK. Away.
Shashere ni mioza moyo maini paka bandama. Endo kucha kani kuna kipere. Asa wenzenu la tulali
kitanda cha moto.
Wakubwa tunakesha kulala tuache watoto. Usiku ndo hatari,
moto juu ya moto.
Tunazama sayari,
yani chocho juu ya chocho.
Mimi na yeye bam bam bam, yendo hawa miada dam dam. Wenzenu penzi letu tam tam tam, mimi na yeye dam 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 dam.
How are you?
How are you?
Mistiko fine, toka jana usiku. Wana tayari
ashindwe pepo watoke agwe. Ashindwe pepo watoke, ashindwe pepo.
Nalishwa vyuku masupo supo na deka tu. Napwa mavitu kuchana usiku mabusu tu. Nalishwa vyuku masupo supo na deka tu. Napwa mavitu kuchana usiku mabusu tu.
Ashindwe pepo.
Ashindwe pepo atoke. Ashindwe pepo. Ashindwe pepo atoke. Ashindwe pepo. Ashindwe pepo atoke. Ashindwe pepo. Ashindwe pepo atoke.
Tuna feki feki.
Moyo niache mi leo ni furahi. Nilipotoka majanga no manisha hii. Moyo nyumbani staki kuwahi. Mana mpaka kwa mangia na nidai. Nataka nilewe paka suboi. Niwe sijitambui. Nilewe.
Ebu njoo ulewe wewe.
Suboi. Niwe sijitambui.
Akani aje.
Moyo niache. Leo niache. Nasema niache. Moyo, oh, 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 moyo. Moyo, oh, 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 moyo.
Gucci, soft flies, pretty last number. Me na taka go enjoy. Na we, una taka go enjoy. Asamba so groove. Una taka go enjoy. South side, straight to TZ. Now we worldwide. I say lali makai no sleep. Now we outside. Me na taka go enjoy. Na we, una taka go enjoy. Asamba so groove. Una taka go enjoy. So groove, eh, don't attack go enjoy, eh, me not attack go enjoy, now we on attack go enjoy, a samba so groove,
as a funcha funcha, eh, ringa ringa, as a eh, as a eh, 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 as a funcha funcha, eh, ringa ringa, as a eh, eh, as a eh, 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 ay yeah.
Tell me.
A wit, a wit.